Mukama kulembera, kulembera, kulembera. Mulugendo lwange kwa sigari. Koregara talina gari. Oh, nananai. Mukame no friend request. Zenkutabo vere chari wange. Olwanyiza walabe bange. Otegulule mitego jabwe. Waliyo abangamba jengenda sija tuka. Abalala ne bamala mwamanyi sija kwasa. Naye mukama gwatinga okumanya obulamu bwange era nze nkusaba okulembera olugendo lwange. Mukama kulembera, kulembera, kulembera mu lugendo lwange kwa sigari. Koregara talina gani. Mukama kulembera, kulembera, kulembera mu lugendo lwange kwa sigari. Koregara talina gani. Yegwe Mukama nti yegwe, awangule ntalo yegwe, awangula walabe yegwe. Wali abanteze manji, wali nobusungu bunji. Wali wabalumba pitikale, abalala balumba magikale. Ebigambo bogera everyday, naye mukama bawo all the time. Wampanguza mu byayita, mpanguza mu bijja. Kulembera, kulembera mukama kulembera, kulembera, kulembera mu lugendo lwange kwa sigari. Koregara talina gani. Mukama kulembera, kulembera, kulembera mu lugendo lwange kwa sigari. Koregara talina gani. Yegwe, mukama ti yegwe, awangule ntalo yegwe.